Thanks for listening to this Arrow FM podcast, brought to you with the support of New Zealand On Air.
Ko Tark Ingwer,
Kore Te Korbi.
Kei te whakaronga mai koutou ki te hōtaka o Kirunga. Ko te aho matua, Tākina.
Ko te aho matua te tāhuhu o tōku kura, ko ngā tika ngā heke, ko te whāna ngā paupau.
Ai au ki te rangi, ai au ki te papa,
ai au ki te...
Ai au ki ngā mea katoa, ti hei...
Mauri ora.
Nā ngā... Oh. Ai. Tiro tiro kaunoa ki te pai o hukurangi, whai a te ia ki ngā wai whakaika o te ore wai. Hoi a mai rā te wakatapu o ngā tukimata pāroa ki Aotearoa nei. Kia rangi tā mirosia au ki te Māori o Ōku Tipuna o ngā puhi. Kia mau au te korowai o tōku hapu o ngā tihine. Kia hau atu au ki te maraia tea o Kaikau. E tūtaku wai ki te poho o tōku whare tipuna o Eparama Makapi ko Kiritiana hau.
Tēnei au ki te tēmato o rangi tūmētumanga, ka te tiro whakararo ki ngā wai o rua mahanga, toi o mātaku wakatapu o kurahipo ki te uringa ki te moinga o kui mā kuruma. Kia tū rangatira, kia tū pakari ahau, mō tōki iwi mō rangitāne. Kia mau i ahau te kuruwai o tōku hapu o Ngāti Hamua. Karawhiti atu rā taku haere ki taku i marae ki a te oriori. Tome kia, ai taku whare te tuna o ngā tau i waru. Kukubi ahau tō reira, tīnake te katoa.
I tēnei au ki te... Taumata o Panekiri, e tū taku wai ki te puaha o tōku awa o Waikaretaiki. Wea mai rā te waka tapu o mā tātou ki Aotearoa nei. Kia tū rangatira, kia tū pakari ahau mō tōku iwi mō Ngaiti Hoi. Kia mau au i te korowai o tōku hapu o Ngāti Ruapani i tū taku wai ki te poho o tōku whare tīpuna o te poho o Hinekura. Ko hamana hau.
E tūnei au ki te taumata o rangi tūmu. Ka te tiro whakararo ki ngā awa o Rōbahanga. Hoi o mai taku wakatipu o Taki Timu ki Aotearoa nei. Kia tū. Kia tū rangatira, kia tū pakari ahu mō tōku iwi mō Ngāti Kaunanu. Karawhiti atu rā tōku haere ki tōku marae ki te oriori. Tōma ki a mai tōku whare tīpuna o ngā tau e waru ko waru māhu.
E tūnei au ki te taumata o rangi tūmai ka titiro whakararo. Ki ngā wai o rua mahanga, oia mai te waka tapu o kura haupo o ki Aotearoa nei. Kia hau i atu ki te marae a te o te oriori. Kia mau au te korowai o tō kapu o Ngāti Hamua. Toma kia ai taku whare tūpuna o ngā tau i waru.
Nā ngā tau i rā, tau waru... Oh.
Ko tīna, ai?
Oh, I forgot you. Ka tū e ki te orangi tūmau, ka rere te awa o Rōmanga, Ka hoi a te wakatapu o kura haupo. Ka noa haumaru au ki te marae o te ore ore. Ka tū au hei raukura mō te tōku hapu o ngā te āmua. Ka tū pakare ka tū rangatira au mō tōke iwi o Rangitāne. Hōle o mahou. Yeah.
Nā ngā tauira tai waru tai iwa o te kurakai papa Māori o Wairarapa. Tēnei hōtaka i whakarite o te tikanga toko waru o matau. Ko ngā taitama wahine, ko Kiritiana, Raua, ko Ripika, ko ngā taitama tāne, ko Haimona, ko Wiramu, ko Poseus, ko William, ko Kaiarahi, rātou ko ka Kovi. Ka rangona a mātou reo i te kaumātai karaka ia paraire, tai atu ki te tuatoru o Hūrei. Ka āhei koe ki te whakarongo, me te mātaki i a mātou mā te pai tukutuku o Aero FM. Ko te waiata tuatahi, ko Tarakihi nā Towers te kai waiata. Yeah. Oh.
I feel love to cater to you. I'll do anything you wanna do me, and how do you do? Kita mai, koromo kita hagata. Oh, you better know, oh, how to flow like da 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 da.
you gotta go get them.
Yeah.
I tēnei wā, ka whakarongo, ka mātaki tātou i tēnei kiriata o te whakaata Māori, ko Haka Freaks Tengua. Ko tēnei te hōtaka tuatoru, ki tūra mai, are are mai ngā taringa.
He aho no te aho mātuna, I ara te ta...
Come on, homie.
Ola tēnai mā.
Ai, kamata, kamata, te, hei ko te, hei ko, kamata, kamata, te, hei ko te, hei ko.
Yeah, the bro's at the gate. Anō nei kei te hakatini ia.
I te wā kai hoki. It's like a hangi in a concert every single time.
A tēnā tātou katoa. Mēmi hikātika ki ngā ringa wera i te rāne. Kua kī te puku. I runga i te aroha. Ki roto i tēnei kumara. He re karawa. Nō reira, e taku tuahine. E taku tuakana. Tēnā kōrua. Ara, tēnā tātou katoa. He wai. Tā!
Tu tira mai ngā iwi.
Aue,
tātou, tātou e.
It does get awkward when we go out to eat.
Hei, mauri ora. E te kaitini, nā i whakatinana i te rā kōrero. Nā o ringa manaki, i whakapiki i te ora o ngā tangata katoa. Nō reira, e mihi atu ana, e mihi atu ana. Hei wai!
Te iwi e, e karanga e.
E karanga e te iwi e.
Kua eke mai ne.
Kua eke mai ne. Ki runga i te marae.
Huiki ake nei.
Yup. Piwi starts it and we had to finish it.
Te nuinga o te wā.
Ko tā marangi ki mua, ko te...
Kia ora, ngā mihi, ai, pēki te pai atura.
Pizza.
What? But mum doesn't have to go along with all your haka. Why should I?
Yeah, what's pizza?
Kei whi our mama. Why hasn't mum been joining in on the waiata?
She's probably in the toilet again.
I don't know where she is. But I'll find her. I've got the skills.
Haka Freaks! Haka Freaks!
Pehe ao koutou whakaro mo tērā kiriata.
Koripoi. I don't very like it.
Ahua pai.
Oh, shit.
Ahua pai.
Pākehā i te tangata,
Piwi.
Kantana painga.
Ka pāka.
Let's give him one more embarrassed. Oh, he's... Nah, I like...
Hukui.
Awkward.
Huiki.
Oh.
Huiki mai. Ooh, ka pini.
Yeah, huiki.
Pina i tana tuahiri. Mai.
Tino huiki ana tuahini.
Te... Ai... Koe rā noi ho?
Yep.
Ka pira koutou?
Oh. Pira.
Ka pira koutou ki te kapahaka?
Oh. Kau.
Nē?
Nā.
Au.
Kau.
Bro.
Kurua.
Kā si hoa muna.
Ai. Nā reira. Haha, ka haere tonu.
Ah, yeah. Okay.
Ko haere ma, ka haere ki te waiata tuarua, karanga, karanga te ingoa, nā tawas te kai waiata.
Karanga, ki ārangi nui e tū.
Tēnei wā ka whakarongo ka mate ki mātou tātou I te whakamāramatanga o tētai whakatau ki whakatau a ki he mea reo rua tēnei. I tēnei rā ko te aho mai hinare hiki te kai kōrero nā James hinare te whakatau a ki whakarongo mai.
Ako te reo Māori te kākahu a te whakaro a te huarei ki te Aotūroa. The language opens a doorway to our Māori and everything that comes with it. So with the language comes the tikanga, the protocols, the practices, and tirohanga Māori or the Māori worldview. So it's that doorway into that world.
Te reo te Māori, te
ka haere koe?
He aha o whakaro mō tēnei whakatauki.
Ko te reo Māori, te kākahu o te whakaro, te huarahi I te ao tūroa.
Tūroa.
Ka ho whakaro ko te?
I poi.
Ai te aha.
Te kōrero. Kōrero.
Ka te pai o te kōrero.
I pai te whakamāramatanga.
Kā te whakamāramatanga I kōrero hia?
Kare mō hio.
Ko te reo Māori. Te...
Hey, Danny, neighbour. I don't... Kare mō hio.
Māori, te reo Pākehā.
Ahoa poe.
Ono whetu.
Te reo Pākehā.
Ono whetu.
Pirangi.
Guys, ono whetu.
No.
Ahoa poe.
Ahoa te whakamāramatanga.
Yeah, te ono whetu. E tino pai te ono whetu me te Stella Brain Rot.
Oi, tiri, tiri.
Like,
William.
Kiri Gianna.
Ko te hau, karma te whakataki.
Ono whetu. Te rating for is like ono whetu.
Mo te aha, haha te ono te takina.
Tiri, tiri, William.
Nga te mea I te kōrero, so he like...
Tiri, tiri.
Kore mōhio, he just pai, and then... Ka just rate mātou and then I ki aho ono whetu.
Tiri, tiri.
Oh.
Tiri, tiri kāre.
Tiritiri William.
Like, kore koe, tero. Like, ono whetu.
E pahu pahu no ai ho tera. E pahu pahu no ai ho tera.
But on, ngā whakaaro mō
tera whakataiki. But that's the rating for me for it. It's like, ono whetu.
Kāre he whakaaro o nua tēnā.
Snitched.
Kao.
Te kākahu, te whakaaro, hea tēnā.
Te kākahu,
te
whakaaro.
Oh! Kāre.
Ai, i roto i ēnei kupu he whakaaro nui mō koutou. Ana e ai ki tēnei tangata, kei te kōrero mō te tirohanga Māori, mō te mātaura.
Ia te tirohanga Māori.
Ana, kei te herereke tō Matai pai, he riri.
Iho nei.
Kaha te rerekeitanga o te kura Māori me te kura Pākehā.
Oh.
Ko.
Ka mai, o haka.
Oh. Oi.
Ka.
Mahanga. Mahanga kura Pākehā I te ngā kura Māori.
E tino maha.
Koeira te rereke o te tirohanga Māori me te tirohanga Pākehā.
Ia, yeah, ka toa te move on.
A mōhio, ka kōrero Māori I te kura Pākehā?
Kau.
Kau.
Ah, ai. Kau. Kau.
Ana, ka kōrero Māori
Amuna.
I te kura Māori?
Kau.
Ia, yeah, kau.
Oh, ai.
Ai, aha.
Nui, aha. Tāma.
Iku tau.
Karunga. Ina, ka kōrero Māori I te kura Pākehā?
Ko, ai.
Ka kōrero Māori I te kura Māori?
Ai.
Nā reira, koeira tētahi rerekētanga.
Ai.
Te tirohanga Māori ki te tirohanga
Pākehā. Te reo.
Nā reira.
Pabotoa.
Nā reira, ka pakarongo ki te waiata tuatoru, ko te ingoa, he aho, nā tawas, te kaiwaiata anō.
Yes!
Bye-bye.
Te kura no te kura me papa. He aho no te aho matuna. Ia no te taura tangata. He aho no te aho matuna. Kei te koanga reo Ko ia te tūha papa o tōku reo Whakawhiti atura ki te kura kaupapa Ki te ako I oku Ahaka mana para tawa mawha Piki ake rā ki te whare kura Te kapa haka kwaia te pirima Kua puta ki te ahe rau kura He aho no te aho Ia na te taura Te aho no te aho Yeah.
part of mine. He wāhanga hau tēnei ka whakanui tātou I te reo o iwiki. No Indiana tēnei wāta ko he mea whaka kata ta, he mea waka whaka kani kani te te nā whakarongo mai.
Seek help, Solly.
Seek help, Solly.
Oh, that's not even up.
He aha o koutou whakaro mo tēnei?
Sucks.
Reo Māori.
I didn't like that.
Reo Māori.
Kare hei te pai tēnei wāta. Because...
someone spelt it wrong.
Nā te mea kore tēnei te wāta I tīpako koe?
Yeah, I chose that one, but it wasn't...
Reo Māori.
Oh no, don't point at me.
Kendall.
Kapai.
Give me the man,
Kapai. Kate Pirangi go to the Mihi Kitahi. Anybody?
Yeah, I
could wait.
Hopu.
Perangi koe te mihi ki tētai tangata.
I'll mihi to someone.
Ko mama, papa.
Okay. Hello. Hello, teenager.
You gotta actually like speak.
Maya.
No, oh, you're talking too loud, so I'm smashing the camera face. Oh, okay.
Oh,
my days. I was about to do that, bro.
He mihi tēnei ki te, te Whitipōro o Pioneer. Te rapua ka haere mai tō tei mātou. Oh, ka haere tō tei mātou. Shout out to Pioneer.
Mihi kia Pioneer.
Your camera, turn around here. Camera, can you do me a favor?
Oh,
Yo, hello.
Kakori?
Kore. Okay.
Hey, te pai.
No, sorry.
Oi anō, ka whakakapi I tā tātai o takane?
Ka whakakapi. Kia tau.
Ya tātou katoa. Te ata whai o tō tātou ariki. A e hu karaiti. Me te aroha o te atua. Me te whiwhinga taitana. Ki te wairua tapu. Ake, 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 ake,